Yeah. Yeah. Come on, boy. Yeah. Let's keep it silent, baby. Let's keep it silent, baby. Lay abantu ababini, abantu ababini. iPhone is chrome. iPhone is chrome. Let's keep it silent, baby. Silent, baby. Let's keep it silent, baby. Silent, baby. Lay abantu ababini, abantu ababini. iPhone is chrome. Yeah. Lay abantu ababini, abantu ababini. And iPhone is chrome. Yeah. Let's keep it silent, baby.
Andisoze ndikushiye kwesi kwakubanda, funa uhlala nawe mane nje ndifaka. Andisoze ndikushiye funa uhlala nawe, soze ndithanda mane nje ndifaka.
Bye.